Anish, c'est la tombe go. Quangalo.
Viens-tu, viens-tu, viens-tu. Wa, dia, dia, wa.
C'est ton homme.
Eh yo, Gavindoum fouille.
Joy waking, guy ni hustle ni no malaving. Bomba fe wishi be better tomorrow na mailo ni dewi. Saka manalelo, vya mkolo no vya bite. Apanga walisha mila change cha bite. Apa mune ni no, ge, gaya kosa kai kuwa guy. Kukosa Kukosa wa stack. Show your waking. Kukosa Apaso mbomba nengoloko. Jisafe mfuma mfoko loko. Se shama shapa kwanga loko. Mbomba no mubiri tema dieko. Bachobu twista na mashoko. Bandana marobe wafo zoko. Job ni jobu nomba nicho nyuko. Mwanga langa nyuko kwena deko. Kuno tafishila pasi uva platia. Wagai wala pena kupa kukuatia. Man, guy, yari tapatia. Benda na mashoko mwose tiatia. Joy waking, guy ni hustle ni no malaving. Bomba fe wishi be better tomorrow na mailo ni dewi. Saka manalelo, vya mkolo nyo vya bite. Apanga walisha mila change cha bite. Apa mune ni no, ge, gaya kosa kai kuwa guy. Kukosa Kukosa wa stack. Joy waking, kukosa. Abafula mafonti ino kubomba te vindunzi. Gabanchita kofonshi la kaili kulimane ine kongwi. Bali shamila tabaishi bafiatea. Kuri jobu konsefe kusabantea. Noti nefio liako date fioleria wala mafi nobe taka. Shaisa muku mikose shobu ikalo kuno naisa kumirimo. Ey jombe ndere mane bat ndele omba kofe ichile kope kumirimo. Ndemwe bali fiati. Joy waking, guy ni hustle ni no malaving. Bomba fe wishi be better tomorrow na mailo ni dewi. Saka manalelo, vya mkolo nyo vya bite. Apanga walisha mila change cha bite. Apa mune ni no, ge, gaya kosa kai kuwa guy. Kukosa Kukosa wa stack. Joy waking, kukosa.
King Bakamba, guy life ni exam. We have the taste ya kwebati o. Wala limbe be kwabula show. Life ni exam, life mukumu Bakamba. Yes sir.
Flex music.
DMT.
Era Godfather kati mwani ya biu jizi pa kumbuni. Vasnari muna badirai kizi kashibashi yatha na mjamani. Ela taika Zambia, we stack Silasi.
CK Music Promos.com.